amor above. Amor que is back again. Amor que daña la
Nilikuwa mule ila baba ameniokoa. Amen. Ukesha bana mabinti staki sasa nimekuwa. Mimi staki kuvuta masigara, staki mimi staki makikiki wala staki. Mimi sio mtu wa masiara, staki. Nimeshapunguza papara, staki. Nimeshapunguza papara.
Shetani aniwe.
Nimeacha, mimi mbona nimeacha, nimeacha, mimi mwenzenu nimeacha, nimeacha, sio nikoje, mimi mbona nimeacha, au naumwa, nimeacha, mimi mwenzenu nimeacha. Nasema Mungu peke anatosha, stuck tena waganga, na kuna wakunipotosha, nimeshajipata. Naitaka pepo, pepo, jamani pepo, pepo, wauni pepo, pepo, shetani niache nishatulia.
Oya wauni ya,
sio kweli,
wezenu nimeacha,
sio kweli,
oya oya oya,
sio kweli,
nimeacha,
sio kweli.
Shetani ataniwe,
Nimeacha.